CKMusicPromos.com. Ha!
K.O. on the beat.
DSM Zambi. Makios. Chibombo vibe. Again. Mama kamba tindiwe ule. Ndiwe na tenga mtima wanga. Bafuna chabe ni kusie. Babili sivandera mushe. Mama kamba tindiwe ule. Ndiwe na tenga mtima wanga. Bafuna chabe ni kusie. Babili sivandera mushe.
Again is you. Sinisa like I believe in you. Therefore, I wish you my damn is you. Languba tile hule, it's okay. Ziba ziba vamene ni konkambo. Mukati mwewe baby ni nafamo. Kamu grosa like kankufike lige. Ndiwe queen ma baby ndine king. Makolo bakoba na bala. Kuwama monga uchitila dala. Loving you, proud of you. Ndiwe jenjenzi yangu my heaven saint. Chingalese for me to die for you. Look at your beauty, look at your face. Monga uchitila dala. Dala, dala, oh. Let's go.
Mama gamba tindiwe ule. Ndiwe natenga mtima wanga. Wafuna chabe ni kusie. Bambili sivandera mushe. Ndiwe ule. Ndiwe natenga mtima wanga. Wafuna chabe ni kusie. Bambili sivandera mushe.
Ndiwe ule.
Ndiwe natenga mtima wanga. Wafuna chabe ni kusie. Babili sivandera mushe. Mama gamba tindiwe ule. Ndiwe natenga mtima wanga. Wafuna chabe ni kusie. Babili sivandera.
Ha! J.O. on the beat.
Chibombo vibe in the building. Makios, Mr. Galef Yapita.
CKMusicPromos.com.